Hey, when? You know, Sleazy, buy me the streaming game. So, no scores my boomer. Senza izinto ezizawutyakadulisa abantu ke ngoku mfundini ndiyaxelela wena. Ewena! Bafuna ntoni phaa egolini? Basibizile simenyiwe mfundini bathi kuthina sizikhuphe zonke siziphetheko. Ewena ndithi he, ewena! He, bafuna ntoni? Iza jaga iza ngoku. Ewena he, bos, iva he, bafuna ntoni egoli goli he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Bafuna ntoni egoli ngoku he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Wena subalabala he, zuzimangaza ngoku he, suratharatha ewena he, zuzimangaza wena he. Bafuna ntoni egoli ngoku he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Bafuna ntoni egoli ngoku he, bafuna ntoni senza inyakanyaka ela. Wena ndithe kuwe subalabala mfundini, ndiza kuqhuba ngoku. Xa ifuna uthetha mbekeni phaa kwipodium. Ewena he, bafuna ntoni egoli goli he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Bafuna ntoni egoli ngoku he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Wena subalabala he, zuzimangaza ngoku he, suratharatha ewe he, zuzimangaza wena.
Bathi senza njani ke ngoku, bafuna ama-solution. Bafuna ukuyenza straight, ay, bafuna ama-perfection. Ay, bathi bayihlaba-hlaba, bayigwaza nge-injection. Bafuna sibahlanganise, bafuna ama-connection. Ay, ay, bathi bafuna ngengoku, bafuna mananana. Ay, bafuna mananana. Ay, bafuna mananana. Ay, bafuna ngengoku. Ay, bafuna mananana. Ay, bafuna mananana. Ay, bafuna mananana. Ay, bathi bacela ngegoku, ayi bacela mananana, ayi bacela mananana, ayi bacela mananana, ayi bathi bacela ngegoku, ayi bacela mananana, ayi bacela mananana, ayi bacela mananana, ayi hey. You optimist. Khawufone uSleazy apha, umbamba ucingweni elayinini. Sibanike into yabo. Before nje basitshela umngqundo. Asizokuzwa ngabantu ke ngoku. So banike izinanana zabo nezi connections. Eh, we bhuti. Ye bhuda. Oza ma. Hey.
Bafuna ntoni egoli goli he, bafuna ntoni senza inyakanyaka
he.
Bafuna ntoni egoli ngoku he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Wena subalabala
he,
zuzimangaza ngoku
he,
suratharatha
ewe
he, zuzimangaza wena.
Bathi senza njani ke ngoku, bafuna ama-solution. Bafuna ukuyenza straight, ay, bafuna ama-perfection. Ay, bathi bayihlaba-hlaba, bayigwaza nge-injection. Bafuna sibahlanganise, ay, bafuna ama-connection. Ay, ay, bathi bafuna ngengoku, bafuna mananana. Ay, bafuna mananana. Ay, bafuna mananana. Ay, bafuna ngengoku. Ay, bafuna mananana. Ay, bafuna mananana. Ay, bafuna mananana. Ay, bathi bacela ngegoku, ay, bacela mananana. Ay, bacela mananana. Ay, bacela mananana. Ay, bathi bacela ngegoku, ay, bacela mananana. Ay, bacela mananana. Ay, bacela mananana.
Ay, hey. Bafuna ntoni phaa egolini? Basibizile simenyiwe mfundini bathi kuthina sizikhuphe zonke siziphetheko. Ewena ndithi he, ewena he, bafuna ntoni? Iza jaga iza ngoku. Ewena he, bos, iva he, bafuna ntoni egoli goli he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Bafuna ntoni egoli ngoku he, bafuna ntoni senza inyakanyaka he. Wena subalabala he, zuzimangaza ngoku he, suratharatha ewena he, zuzimangaza wena he.